Ko pānoe mihi atu nei, mai te reo irerangi, te hiku o tei, ka tāku kei rungo te waia, ko te whaia nei, ko huhana pirini, no reira, e ma, kia ora anora.
Hata mare, kia koe tini ata inu. Pai, hakau e hau e pupuhine ki kone inu. Pai, taranga tira tini ata mo tini wā.
Oh, ka pai te hanga nei. He nā no pea e wāhanga pai kei kona mo te haere pea ki te moana, haere i te hauika i te rukuruku raini pea, ne?
Penin te kororo, e take au haere i te hau, e takangea nā mai ngā ika i ngā mua mātou, kei tamariki kone, tamariki tāne, kāne te rātou api a mātou ngā ngari mena toko mā. Me te nau gau i hia na kuia.
Oh, okay.
Nā kore atu i taka mai me i kama mātu me minga kūte. Kāne tū te momra tū a te kūte o i miti miti.
Kā pai, kā pai, Emma. Nō reira e mā te take he hia nau kia kōrero tāua. Pena koe korongo, mohena koe ha te mea nei te census, Emma.
Still,
te sensors.
Oh, ngā mea, mē nei rungi te pauka pakata, e mihaka kiki, mihaka kiki.
Ai.
A wera pepa. Oh, well, you know, ai, ngā mōhio, no, you gotta, e kia mōhio mai, pena ora tunu na koe, o what?
Oh.
Nā, akau nō kia pai nā tako pepa, anyway.
Oh, okay. Tōku hanga titiro ki tērā mea, ai hoino pea ngā mahi a wohoa, hoino hehia Jack Nuhiana kia mōhio e hana tātou.
Nā, ino, ia koe kōra pia, ino, tēne ngā maharanu, ia mātou ko hoa, i tōko ko tupuranga ia, ki aere na, e mātou pregare na, kōra wera pupa, i pēni kēna mātou, I kene ngā bangane ki te ihu pina ora tonu na tātio. Ai nā wera kōrero, wera kōrero. Ia e nena, well, you know, e penena me haka ki koe, pina koroke mōia te haka ki me. Kia ringi, kia wetai, e api ako ki te haka ki. E nā ki runga te pauka whakata inu e. E me mahi weni pepa.
Ai, mutu e tahi o ngā mea i konahanga maharau ki tā rātou mea e pānga mai o te māwiwira te urutā. Nā kore koe haere kia werongea koe, ko tono atu mā te pirihimana koe e maumai.
Ai.
Ki te koe pērā i te tainga mai o te urutā, ngā mea kei roto i te census na te kore koe haka kiki o na te tekato haka kiki ko hāmenengea koe o ka hopu araini koe te here here.
Kite koe ngā wera korona teni taima ni.
Ai, hei whakamataku tangata ke ngari ko tā. Ai,
koe tira ina, koe wera wa mata kui, koe woko hoa ni. Ai, pene, ai, hia kena ngā baka ki te iu pena ora tumnena, ai ni koe, tene pia ko mate koe e puta tonu ana te pene ana. Wera kōrero, wera kōrero, ne.
Yeah, ai.
Ia e nena, it's a bit dangerous, you know.
Ai.
You gotta front up or front up to the law.
Ai, ki te koe en kei kona, we tahea tō wōku aka paipainga. Ki te koe nā te haere rātou ki wahi ke atu o te ao ki te nama monima New Tirani. Kore tae rātou te nama marunga o ngā Pākehā. Ngā hinu, ngā haina mana raini kei kone.
Ai.
Ka namai nei rātou marunga anō te ingoa o te Māori, ngai wi taketake e mā o tēnei whenua.
Mene nau nā koe au mera nei ki oko tamariki, oko tamariki, oko mokapona. Mate au, koe a kai, mate au, kia patere te nama, you know, e waku nama. Oh no, matter no. I go here and te mate ka mutu mahu mai he nama ma koutu uta. Never.
Ai, kia ora.
Never.
Kia ora, Emma. E tautoko ana i tēnā whakaro i te mea. ko mutu tātou amuamu patu ngutu i konei pāna. Kia rā kaupapa, hena ehanga mea i kite koe irunga i te pauaka whakata, CNN Sports
on. Te mata, e nau, ki kai ko hau noe, e rapaki toko remote, ne? Ngā netball, ngā rugby, ngari te ukuri ngā breaker sa mate ngā puni. me, you know, te ka tini o amna, ngā whakatate amna, you know, ngā rugby, ngā league, ngā, ngari tikai ko hau nake e mātake take na tērā ringa o toko, mene ko hau nake ro toko, pare me toko TV, ki wetahi nei ki ringa waratu, nina,
ai, ngā
iPad, ngā pounu, ngā iPad,
ngā iPad,
wera mene, ne, ko mene ke, wetahi tā mea kāre mene ke, ngā news ringa waratu, pounu, ngā iPad nene, ko pene tau nā, koko tau, my wera mea, but they want to talk to me to know. I still got the same number, 495-319. Oh, I can't get the meaning. Hell no. I talk on my phone.
Ai, kia ora. Mutu, pēnai tau e mea na eha ruihi tō tī mea ma.
Well, you know, even the breakers, you know, poor, even the netball, ngari, you know, I pini kēnau e the netball taino rātu ka tīmata. And they played a good game too. Good game. You know, you can't complain, nothing right. Pena kaurunga te pauka whakata, ko moke moke koe, ne? Ko rongo koe, nana, ko haumai woko wāi, wiki wiki moko puna. Rima tau te tai, ana, ono tau te tai, na, te tai, four and a half. Nā ko haumai to sitiu, ko hoa ki roto o te rātu rūma, ne, wa rātu. Nā, matua, iwi wera, e mōre na te mea whonu, ne, ne?
Ai, ai.
Ngare, e kamutu e treinu di te koro Māori ki te tamaiti, ina e pāt, tatana te matau, ko huri mai, ko peni mai ke au. Don't talk to me like that, I don't know what you're saying.
Ui, nena.
E ngare, matua, tira o hako mua, wei, oh man, never mind. We tahi black as the ace of spade, kore moe te koro Māori. Koro, menga te koe, kia ora ka, hello, ne? Hello, mate.
Ai, tino, mohea nau, e ha te kupu he, he ana koe te whakaputa mai, engari kei hopu o tau ai te here here.
Ai, kei mouta tō, kei mouta tō, a tau i te pri mana.
Ai ra, ai ma.
E na, koe wera o ko koro, no, koe wera o ko mata nau, you know, wera o ko ngā rangatai ngō wahe ne, ne, ko, mata ngā kuia, ya mata ko tūpaka na, kora koe rongo ngā kuia ne, e kanga ana, you know, wera me, ne, ne, me, me to even, ke rongo koe mena, I'm gonna strip you, na, ko peni, karawawo, wawe, ya, ne, ne, no, you know, ko titiru mai, me to, no, me to, kora koe rongo ngā kuia, me to, we tei, tolu mātingi ne, in toko age group, ngā kuia ne, nohonro to te marae, e piri kit tēnā tāmata nā ne ko hau tū mātū moko hoa e toru māu ko noho ne ko rā kuia ne i te reo Māori ne e niti mene ko sisi mātū te kata ne e nā mātū e āna wara te koro ko pēni mai ke mātū patata kau te ki waho kau kau te noho mai kone ki te whakaro koro e mātū Nei, rawa e Māori ka, ne, ma te kōrō Māori ana, na, taika waiata, ne, wera me kata, o tere ia rātu, whiri tāmatana mai kite, no.
Ai.
Mena te kōrō bloody marvelous.
Au, sei, ki te koe tērā, i te mea i puta e reo Pākehā, tata koe kia kanga.
Ai,
pēnā i roto i te reo Māori aha koe aha e puta. Kore tae rātou te mea i kanga koe te aha. Kore kau e kupu kanga o te reo Māori nema. Aha, kua mea ngai pōrori wei tahi wei rā kōrero atu, engari horekau i te kangai, te ahai, no roto te reo Māori, ne?
E, kia ora, kia ora.
Hena hei kōrero mutu ngā matāua, peha nā te noho ngā wairua, a āwo mokopuna e pāna ki tō rātou kura. Tino ātāhua o...
Au mai wei lai, toko mokopuna, mātā mua me wana tamariki nana i te weekend nei, hare mai ki te mai, haka tika toko taia pa wana toko pare, te mau, te lawn, te spray, nā wera mea ne.
Mm.
Nā, taina rātu ka hanga timata ki te kura, ngari ka mea ki te papa, pini me te meni, not settled yet, nā te kura, ne, ngā mahi, ngari pini mani kia, nena, aroha rātu ki ngā kura mahi tā, ne, nā te mea, moke moke na ki ngā moka puna, ne, ngare, nā ka hare tikura, nā ka, me taitama, ka utai ki te tina, nā, ko hoki mai, ne, ko hoki mai, ne, haka utika ana te kura, ne, haka utika ana, nā, ngā, ai wa mena toko te papa ngā tamariki ne. I think then he'd be right this week.
Ai, ai.
Nā kani ora ngā papa e haere te api ne te kura ne.
Ai. Ai. Ki te koe wo ngā tamariki mokopuna haere nei ki te kura, ko ngā here ni mai a rātou, ngā kaiutu i o a mahitana. Nā kore rātou e hoki ki te kura, ko korenga mahi tae, whai mahi na pera, hoi no te mea me mutu rātou te mahi, no reira, you know, tō rātou ora, kei te haere keo wena tamariki ki te kurae mā. No reira, you know.
Nā mena te toko tengi ko mahala, e pēnena, aranin te rātou kura, ne, ka kapia, ne.
Oh.
Mene, te rātou ka tangi ki te rātou maita nā te mea. Awe te rātou ka tangi ki te rātou maita. Nā te mea kona rātou ki a kite nā, you know, during the holiday, nera.
Ai, ai.
Moke, moke, mena, we were happy, ka nini to see our teacher. But,
oh, kia ora.
Yeah. Ngai mena ka toko tamai ki a tengi, am toko mokopuna, te papa ngā toko tamai ki, and I think, nena, be okay this week.
Ai,
be okay this week.
Oh, ka pai, no reira e mā.
Yeah, ka pai. Ara atu noki ki ngā mahi tā noki.
Ai,
ai. Ngā mokopuna, ngā te pigi aitu, wera meka da COVID ngā harai ni.
Koe atonu wena. No reira e mā. ko puputawa taua ngau tuara ngā Pākiwa. Nohi hoki e nei kaupapa, engari hakautu moata. E hari ana hakautu mai koe tō waia. Tino pai te ahua o tō manawa i tēnei ata.
Tino
iti te kume i te pai o te mā o te hau. No reira, a kōrero noa taua e mā. Kei raro tonu i ngā mana ki tanga te koroai o Ihua. Mou mo tātou te katoa, no reira. A kōrero noa, noho ora mai, Māori o rara.
Kia ora te matua.
Ai, kia ora rā. Ai rā, ka rungu mai koutou i wera, ngā kōrero Pākiwaha a pāme tēnei, o wō tātou kuia ahuhana pirini, ai kare, bai kare, yes. Tino ātāhuam.